olo e mafuta male SBS Samoan. E tō tele tangata talavau olo o whaalongoina le whaalo tolotolua, I le anga iatu le lumana I e peona maua se li poti fōtu whatasia e le National Charity o le Mission Australia. O le li poti olo o whaelo ai ni suru I tau whaalo tangata, ma popo lenga olo o whiangai male tō tele o tangata talavau I le tunuu, e au fie ma tūlanga taulisi o manga, tūlanga saa o mea, e meise whai ngā whaai longa tangata, ma le soifua malolo ina o le mafaufau. O le siosio manga, o le tūlanga saa o mea, o le whai ngā whai longa tangata, ma le soifua malolo ina o le mafaufau. O nisi I au popolenga, o lo lau walunga le tua telo tangata talavau I au stadia. E se dia marise fulu walu wafe tangata na tari ane le suesuenga sa faya a le Mission Australia I le 21st Youth Survey. Le safsiringi ai tangata le baar suni matausanga le matutua marise fulu iwa tausanga inisio mata upu au tū tau le soifuanga. E le ngata I lea po le a o lo o lato wakwa ai iai o ni mea upito I tāua o lo fea ngai male tunuu. O le whaalulunga le Mission Australia, Sharon Callister, na ia tā ua o le suesu engale nei, wa sao ni ai se tūranga e avea ma amatanga o whaatara noanga I mata upolo o aofiai tupulanga talavou.
Number one, the environment, far and away above the other two big issues. And 51% of respondents said that the environment was number one issue. That is skyrocketing. Back in 2020, less than 30% of young people said that that was one of the most important issues.
Whai mai a ia o tangata taravolo o lātou whea ngai fo I masuinga taule siu siu manga.
We're just seeing so much right around Australia and the world, whether it's catastrophic storms, whether it's floods, bushfires, climate change issues in general, pollution. It is an absolutely crucial issue for the young people. And they're not just speaking out in our survey as well. They're speaking out. Their voices are being heard loud and clear. There's protests, not just here in Australia, as well overseas. They're demanding action and they want to see action right now.
O le kuata tangata na tari atu le suesuenga, nō rātou tā uolo o matua I popole lawa I suinga o le tau. O Gabriel Dewsbury, o se tasi na tari mai le suesuenga na ia faa solo na manatu, I le mata upu na tā ua ai e mana o mia nisi ngā yo inga faa popo, I le mata upu le I le tau.
More action from those in power would ease, I guess, sort of the climate anxiety that we're seeing a lot of young people, because over the past few years we've felt very much like those in power don't really see the issue as their problem, and it's these decades of inaction which are going to be handed on to, you know, my generation, the generations to come, to really deal with that.
O tūranga sa'o po o le ala o mea a to ai ma whainga whaerunga tangata ma le soifua maloloino le mafaufau o nisi o vaenga tāwe luolo o whaamatamata te tele lefa mai Callister o mea iolo a vea maa a fianga o pito tele ia I lātou o whaasaro atu ina a vea matangata matua.
One in four of the young people stated that over the past year that experienced unfair treatment and discrimination based on race, gender and cultural backgrounds. That's really, really concerning. And in terms of mental health, one in four of the young people stated that they felt lonely most or all of the time. A number even higher than that had experienced psychological stress in the last couple of years.
O le Australian Youth Affairs Coalition, o se tasio kulupu fawfautua o lātou tāua, o le lātou polpolenga, o na o le afo tangata na tari le suesuenga o lātou tāua, o lātou langona e wha tatauri rumanai. Whai maire so upu Justin Landis Henley, e le tatauri au mātutua no lātou tau mo whai e amo le mamafa o ia polpolenga.
Can we really blame young people for not feeling hopeful about the future when we look at the state of the world that they are inheriting? They are inheriting a climate emergency. We have rising cost of living concerns. Houses are becoming just increasingly unaffordable to the point where a lot of young people just don't think that they're ever going to be able to purchase a house in their lifetime or own their own home.
Na ia tā ua fo'i, e uia tā ua manatu malangona o tangata, ai e tā ua fo'i re ngā ioi.
Really now is on governments and other community members to respond to these findings and do something to address the reality that young people are facing.
Papapu atu inisio lui tau whaala tangata na tā ua I lātou na tari atu le suesuenga o loo au fiai fo I mamafatianga I tūranga tautupe ma le le mautu o fale. E tasi mai se fulu o tangata talavoulo o popole le maua se nofuanga saunga le mua au mawai I te tono le tausanga taruai. Ia ai tasi mai le duas fulu I datou o whaailua o loo fea ngai mawhenga tai le tongi no pili. Pe sa sa iri foi ni fesosoa ni tau tupe mai ai latou e lata lata a latou maafutanga. Sa noa Callister o nei tūlanga uma e fea ngai mai latou ia wā fiai le toa tele o tangata talavou.
Young people between 15 and 19 should not be having to deal with issues like that in a country like Australia. And that's where we want to see a lot of focus. And Mission Australia will use this information also to help us in terms of our service delivery and supports that we can get, as well as having governments and other organisations really paying attention to the information.
O Gabriel Dewsbury, e luas fru tau sanga na ia o le te minei ina mauru I tau o iai, I le tau ala soifuanga o matua a fia I la tau o loo iona au tafa.
Fuel is so expensive and it's so expensive to get nutritional value on your dinner plate. I think that's definitely seen. A lot of young people have seen that through their families, but also young people who are trying to fend for themselves. I can definitely see how that's really dimmed their expectations of the future.
O le suesuenga foi nā le tausanga le nei wa fasiringi ai nā tausa awe I ai fasiri, po o anio lātou manatu I mea mawhai ona whaatino e tari atuai I nei maumata upu. Whai Mike Alistair o tali na tu inane e au fiai le whaopopo ni fisoswani I tūlanga tau le soifua maranoina o le mawhauwhau, ai maise I a onga I ama I a whaaleleia le mawaina o awanoa I au aunanga fisoswani.
Young people have got great ideas, great insights, and they want to be heard and they want to be able to shape the future, whether that's in policy making, in decisions, in advocacy, whether it's for people providing care and support services, knowing and understanding what they want and need.
O Mr. Spree, la leo loa onga nei le universite mo lona whaelunga tike wira soi fua malanoina, o ia whaelua lona fia fia wa ai wa whaatala noa le mata upule nei, I le soi fua malanoina o le mafofau. O ia whaelua foilona langona, e o isa tūlanga leileanga I atu le lumana I le nei mata upu, e ui I le maulu I tau.
Always. Huge issues that our generation is currently walking into. But in saying that, I think we have an incredibly resilient generation who are very well connected both online and are starting to reconnect face-to-face after the pandemic. And I think that just seeing the survey results shows how switched on these young people are and how ready that they are to tackle these issues.
Whai Mike Alistair, o loo iei fo iseisi mea e aona whaamana tuina. I le tele o tangata talavou no lātou tā ua loo lātou langona ina, o loo langolango ina I lātou I te tonu a lātou suesuenga ma ngā luenga. E I lalo te isi ifo I le afo I lātou na whaia I ere suesuenga, na o lātou tā ua le leilangona o loo whaalango ina I le anga I atu le rumanai. Tā o fo e Landis Hanley o le tupulanga talavou lo lātou whaelua e mawhai, o no lātou lava sa ialu I tau mato e tari atu I rui tau o whianga iai.
That hope really speaks to their resilience and their desire and passion to build a better future and the fact that they think that they can still build a better future, and I think we really need to hold on to that.
Ole Lipoti, watu fasia Samantha Beniak Brooks, mai the SBS News, ia mawhaa liwina, molo si la fia, I lea fo imata upu. Toi fia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.